ziyade ama nini Nye hamialiki Mbona mwenzaka nasema napenda lakini Yeye haniambii Haweza kashindwa kifungo hata miambili Ila hanipigigi Hivi nsasemi itabida onge na mimi Kini hanisigii Kusubiri Mimi kweli sitaweza Unani fili Kinuwezi kunyonesha Sasa mimi Nikisi unanipenda Hukunambia Endo mana nilienda
Watu nakasirika Roho inavunjika Siku menwana natembea na ai